ngā take o te tai toke rau. E haere ake nei ko ngā karere o te wā, nā wātea me te māngai pāho te pūtea tautoko.
Ngā mana ki tango o te wā kia koutou katoa, kia tahuri ake tātou ki ngā kawenga taipito kōrero atu te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mō tēnei haura. Ko te kaupapa Jobs for Nature tērā, kua horapa ai i Aotearoa whānui, i nā ngā hua hoki ko kitea ki roto ake i te hiku o te ika me te tai tokerau. E ai kia hāmi piripi o te rārua, kua waihoa ake e te Hiku Development Board i tēnei kaupapa i ngā renga o te rārua kia whānake, kia tupu ai ngā rangatahi Māori i roto i ngā mahi, mō ngā tau kei te heke mai. Anei a hāmi piripi.
Katei ka tukuna mai ki te tīwi o te rārua kia whakamahi a te kaupapa rā. Kei ro ngā here, wena mahi katoa, kei te... Ko te hunga i haere mai nei ki tawa mahi, he rangatahi Māori te nuinga, engari, kei kua nana wetahi o ngā pakeke, tino paira watu tēnā program.
Hami Piripi. E hara tēnei mea te kaiā kiri he mea hou ki roto ake i a Aotearoa me te ao whānui nei. Kua timata ke ake e te kāwana o Aotearoa ki te whakahe āture i tēnei momo āhuatanga ki te kitea ai i ngā kōrero ā waha. Engari e ai kia pene taui Kleskovich e kitea tonu nei i enei momo tuāhuatanga ki runga ki ngā pai pāpori katoa. Nā ko te ipurangi hoki tērā tētahi o ngā rawi me e kitea ai e te hunga rangatahi katoa puta noa i te ao. Me āta wete ai i te kāwanatanga kia aroa tū ai ki ngā kōrero ka horapa marunga i enei pai pāpori. A nei, a pene tau i Kleskovich.
Te nuinga o te kaikiri e kitea ne mātou kei roto i te matapuka ne, me pono. Ngā mea puta nei te māngai me wero me whakatika puano i reira puano. Kau e tukuna kia kino wetahi kōrero o te tahi ki a koe mea rawake, ka hoki ki te kāinga, ka whakawhānui runga i te whakapuka mata. Mena e kaikiri he whakatoihara no te tahi ki a koe i roto i ngā toa, i roto i ngā kura, me whakatika i reira puano, ne?
He pō ngā hau kei te haere mō te hiku o te ika ka mutu ka whakanui ake i te aranga o puanga a te marama o hūrai. Nā ko te rangi āniwaniwa tēnei e kōkiri ai te kaupapa he whakahihira ake i te tau hau Māori. Ka tū tēnei kaupapa pō puanga matariki ki te rangi āniwaniwa a te waru o hūrai mō te hāpuni whānui o te hiku o te ika. A kātia kera e hua mā kua memete ngā kaupapa kōrero i a kūringa. Mo te roanga ake o ngā pakiri hua me ngā boka kaupapa kua wharikihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairi ake i tēnei ki te kōrero ku Daphne Popata a hau e mihi atu nei. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, he whakamārama.
He mea tautoko.
Tokona te mārama.